shime o wana wasome. Pata pata wa unishie. Ilirito we o ujinga homichini mirayani hato masiwani.
Shime shime o wana wasome. Pata pata wa unishie. Ilirito we o ujinga homichini mirayani hato masiwani.
Shime shime o wana wasome. Pata pata wa unishie. Ili ritowe ujinga homijini mirayani hato masiwani. Shime
shime shime o wana wasome.
Wasome
pata pata wa unishie.
Shauwa eleze.
Ili ritowe ujinga homijini mirayani hato masiwani.
Mwana mshe tikiri soma. Fikira za mpaka ndendola. Shaza maendele yo uke mengoni. Utijoka mru mwa wa mru. Mwana mshe tikiri soma. Uyelewe fikira za mpaka ndendola. Za maendele yo uke mengoni. Hata ebwana harusi ehija ya uhunde ukaba hongwa wena zomsoma. Shime
shime shime o wana wasome.
Wasome
pata pata waunishie.
Shau waeleze waelewe.
Ilitowe o ujinga homichini mirayani hato masiwani.
Shime
shime shime o wana wasome.
Wasome
pata pata waunishie.
Uwaeleze nro
ilitowe o ujinga homichini mirayani hato masiwani.
Mrendeje mikataba mwatie mihono. Nae mahae vira bure. Omso muwere jadi ngoni. Waongozi mrendeje mikataba mwatie mihono. Nae mahae vira bure. Oibubo mtolibe mafundisa babisha hainisa ya mandamano, mandamano. Shime,
shime, shime o wana wasome.
Wasome
pata pata wa unishie.
Shau waeleze waelewe.
Ilitowe o ujinga homichini mirayani hato masiwani.
Shime,
shime, shime o wana wasome.
Wasome
pata pata wa unishie.
Shau waeleze njema njema.
Tawe o ujinga homichini mirayani hato masiwani.
Wasome
pata pata wa unishie.
Shau waeleze waelewe.
Ilitowe o ujinga homichini mirayani hato masiwani. Ilitowe o ujinga homichini mirayani hato masiwani. Ilitowe o ujinga homichini mirayani hato masiwani.